Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banwanyi mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero ni mujye no kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, maze mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo murisanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Uyu munsi twatumiye urugero rwiza support. Ni umuryango wo mu Rwanda uharanira kuvugira guteza imbere abatishoboye n'abafite ubumuga ndetse no kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Turaganira n'uwawushinze kandi uwuyobora Hagenimana Gregoire. Icyo tuganiraho ni igihembo uyu muryango washyizeho cyitwa Baho mu mahoro gihugu cyanjye cyambyaye. Mu magambo make rero ndumva ari iki igihembo cy'amahoro. Umutumirwa arabibibwirira mu kanya simbatsindiye. Gregoire we urahura komeye. Gregoire. Yego. Ndaho neza umwaka mushya muhire.
Kuri twese.
Nuko noneho rero tutaratangira iki kiganiro kubera ko nashyize kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VO Radio Yacu insanganyamatsiko y'iki kiganiro. Noneho hari abantu, umwe witwa Alexi Peace niko yanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VO Radio Yacu ati uwo muryango ntabwo nkuzi, ubahe, ufasha bande. Na Irimaso Samuel we yanatwoherereje nimero ya telefone ni tugira amahirwe turaza kumubona. Nawe yavuze ati nanjye uwo muryango ntawo nzi. None mu magambo makeya, uyu muryango washinze kandi uyobora urugero rwiza support, wabasobanura gute mu magambo make cyane aba bantu?
Murakoze cyane Toma ku mwanya mwiza mwa muduhaye nk'uyu nguyu wo kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, baba bari mu karere k'ibiyaga bigari, baba ari n'abaherereye hirya no hino ku isi muri diaspora, bavumva ururimi rw'Ikinyarwanda
n'Ikirundi. Birajyana
ubwo nabyo turabyongeraho kuko tujya guhuza imico n'ururimi rujya guhura. Cyo nabanza guheraho, nabanza kubashimira.
Nuko natwe turagushimiye cyane umwanya uduhaye rwose.
Ntabwo ari ubwa mbere tugiranye ikiganiro.
Twarakigiranye mu 2019 nibuka neza, ku bantu mufasha batishoboye bagendana ubumuga, iby'imishinga yo kwigisha abantu gusoma no kwandika, nimba nibuka neza hari mu 2019.
Na mbere yaho hari ikindi kisigeze kugirana ku bijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge. Navuga rero impamvu mbashimira ni uko hano kuri radio y'ijwi rya Amerika tumeze nk'abasangwa, bimaze kuba umuco, ntabwo tukiri abatumirwa cyane, ntabwo tukiri abashyitsi.
Yego,
tumeze nk'abasangwa. Rero nicyo nabanza kubashimira ko buriya akenshi iyi radio imaze kuba radio yacu, kuko muduha umwanya tugatambutsa ibiganiro tugabwira abantu ngo dukurikiye gahunda zacu zo gufasha abaturage tuba dukora mwumva rero aricyo kintu cya mbere mbanze kubashimira mpita rero nganisha ku bibazo abavandimwe bari babajije bati umuryango urugero rwiza sapoti ntabwo tuzi wabukorera he nibyo kuko ntabwo muri rusange ntabwo bibeshye kuko abantu bose ntabwo bamenya umuryango ngo bawumenye icyarimwe kwigisha ni uguhozaho tuba tukiri mu bukangurambaga kugira ngo abantu bamenye ibikorwa dukora bamenye n'umuryango wacu kuko buriya iyo witegereje igihugu aba ari kinini ntabwo rero uturere twose twari twadukwiramo kuko ubu turacyakora mu turere tugeze muri dutatu harimo Gasabo Rwamagana na Gakenke tugiye gukoreramo nayo nibaza ko rero ashobora kuba ari mu karere nka kamwe katari muri utwo ngutwo dukoreramo akaba rero ariyo mpamvu ashobora kuba atazi umuryango wacu ariko nihuse mu ncamake umuryango wacu witwa Urugero Rwiza Sapoti nk'uko mwarimu bivuze mutangiye ikiganiro uyu muryango ni umuryango wita ku burenganzira bw'abafite ubumuga n'imibereho myiza y'abatishoboye tukaba dukora no ku bijyanye no guteza imbere ubuzima turwanya icyorezo cya sida n'ibiyobyabwenge muri rusange rero navuga ko mu ncamake ari ibyo ngibyo dukoraho cyane
nuko tudatinze rero abantu b'inshuti z'Ijwi rya Amerika batangiye kutubaza ngo twe kubatindira mu iganirire uwa mbere dufite kuri telefone ntituyishime Juvenal undi ni uwihanganye Theogene noneho uwihanganye ube nawe wihanganye nyine hanyuma tubanzirize kuri Tuyishime Juvenal Tuyishime we
urakunda bumva ndabumva
urakomeye
turakomeye
uherereye hehe
uherereye muri Congo muri Noro Kivu i Masisi
ye gusha ku ngingo rero nimba ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
njye nashakaga gushimira uwo mugabo byimazeho kuri gahunda yatangije
yego
tena kishimira n'ukuntu yashyizemo ubukangurambaga muri byose agashaka kubyamamariza igihugu cyose kugira ngo gikurikize iyo nzira yashaka kumushimira byimazeyo kandi yarakoze
ye urakoze cyane Tuyishime
murakoze nama
Ijwi rya Amerika noneho duhamagare na uwihanganye Theogene uwihanganye we
ndabumva ndabumva
uraho urakomeye
muraho muraho neza
wowe uherereye hehe
mirereye mu ntara y'Iburasirazuba karere ka Ngoma
yego
murenge wa Mugesera
nuko gusha ku ngingo
natwe uwo muryango ntabwo twari dusanzwe tuwuzi nibwo tuwumvise
yego
ariko nyine babure natwe bazatugereho kuko natwe hari abakene bakeneye gufashwa baba bakoze cyane kabisa
naho se kuri iki gihembo cy'amahoro bashyizeho ntacyo kivugaho
icyo gihembo uwo muryango ukomereza rwose turawushimira kuba ugutekereza igikorwa nk'icyo
yego
bakomereza aho turashimira kandi turashimira n'uwo mugabo wawushinze watekereje ku batishoboye muri rusange
ye wihanganye urakoze
yego murakoze nama
Ijwi rya Amerika Gregory we aba bantu rero baragushimira cyane ariko bagusaba no gushyiramo imbaraga kugira ngo umuryango umenyekane
yego murakoze cyane ni abakurikiye mbateze amatwi mpereye kuri Juvenali uri mu gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo i Masisi washimye cyane gahunda yacu twashyizeho yitwa igihembo cy'amahoro cyitwa baho mu mahoro igihugu cyanjye cyambyaye cyangwa se mu gifaransa cyitwa Vivant en Piemonte y'i Natal
mucyongereza nabwo kirimo kitwa Rising Peace My Homeland. Kandi twatekereza uko abantu bagomba guharanira kubaho batekanye hirya no hino ku isi, kuko ntabwo tureba igihugu kimwe uwo ari we wese uzaba yabashije gukora ibikorwa by'indashyikirwa aho yaba aherereye ku isi hose, gusa agomba kuba abarizwa mu gihugu cyemewe n'umuryango w'abibumbye ONU. Nibaza ko buri wese guharanira amahoro cyangwa se umutekano urambye ntabwo ari ibyanjye, ntabwo ari ibya kanaka, bireba abatuye isi bose kugira ngo babeho mu isi itekanye kandi abantu batuje. Ndamushimiye cyane rero nanjye ku ishimwa duhaye, kandi iyo umuntu ashimye buriya bituma byongera motivasiyo y'abari mu gikorwa runaka, kuko bumva ko hari ababashyigikiye barimo no kushima intambwe bagerageje gutera. Ize nari rero ndamushimiye.
Yego, komeza.
Ngabite kuri uyu muvandimwe uri mu karere ka Ngoma witwa Wihanganye Theo, aragira ati twifuza ko natwe bakigeraho.
Yego,
nibyo koko, natwe icyifuzo cyacu tuba twifuza ko twagera ku Banyarwanda benshi, kuko umuryango iyo uriho, umuryango wacu ufite ubuzima gatozi wemerewe gukorera mu gihugu hose. Nibyo nahereho mvuga inkuru, iyo abantu barimo gukora ibikorwa hari igihe baba barimo gukorera mu gice runaka ariko hari aho bataragera. Ejo cyangwa ejo bundi rero nta kabuza nawe yabona twamugezeho, ndabimwizeze kuko natwe tuba twifuza ko ibikorwa byacu byagera kuri benshi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. None rero iki gihembo cyitwa Baho mu Mahoro Gihugu Cyanjye Cyambyaye, mu magambo makeya gifite agaciro kangana gute, mbese n'amafaranga ni umuntu kumuha gusa nk'ishimwe ryanditse ku rupapuro, mbese giteye gite?
Nakoze cyane. Icyo naheraho mvuga ni uko burya igihembo cyangwa se motivasiyo ntabwo mu buzima busanzwe ntabwo kiba ikintu kinini. Burya ikiriho cyane cya mbere abantu baba bifuza ni ugushimira umuntu ibikorwa byiza yakoze, no kugira ngo wenda ubutaha bizabere icyitegererezo abandi, ku buryo n'abandi ba uwo muco mwiza bawugira iwabo. Ntabwo rero igihembo cyane burya ntabwo twatekereje ku mafaranga tujya kugishyiraho ngo tuvuge ngo turatekereza amafaranga ahambaye. Mu by'ukuri rero igihembo ubwacyo umuntu uzajya abasha kugitsindira ntabwo ari amafaranga menshi, n'ibihumbi bitanu by'amadolari nicyo niyo ngano y'igihembo, agahabwa na za seretifika n'imidari. Uko biracyatunganywa haracyari kare, ntabwo byose byari byarangira. Ariko iki gihembo ubwacyo kugira ngo umuntu acyakire, icyo ni icyo atahana mu ntoki, ariko hari n'ibindi bijyana nacyo. Ati tuvuge nimba hari umuntu wabashije kugitsinda ari nko muri Australia, icyo gihe kugira ngo azaze kucyakira gihabwe, hari ibindi bisabwa nk'amatike, ibijyanye n'amacumbi mu gihe yaje kugifata gucumbikirwa, n'ibindi bijyanye nacyo. Ingano rero yacyo kugira ngo gishyirwe mu bikorwa gihagaze mu bihumbi bigera kuri 25 by'amadolari y'Amerika. Ikizo n'izindi depanse zose zigendana n'icyo gihembo kugira ngo kibashe kugera kuzagihabwa neza. Ariko mu bisanzwe igihembo umuntu atwara mu ntoki na ibihumbi 25 by'amadolari y'Amerika, ubwo ubigerageze kubivunja mu Manyarwanda ni miliyoni 5
y'Amanyarwanda.
Umva ko rero miliyoni 5 y'Amanyarwanda akaba ari uko bihagaze. Gusa mwarabibonye ko igihembo cyateganyijwe tuba twakoze icyo bita nka concept note yacyo, mwabonye ko twakoze concept note igeze kuri page zigera kuri 25, bigiye bikubiyemo uko imigendereze yacyo ishyirwa mu bikorwa uko bigomba kugenda byose birimo.
Hanyuma muzajya mugitanga buri mwaka?
Duteguriye gahunda, twari twabaze ko izajya iba buri myaka 3, ikigatangwa ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12, ubwo ni itariki y'ifunga ry'umuryango. kuri uwo mwaka wa gatatu muri iyo myaka itatu giteganyije ko kizagitangwa rero mu myaka itatu rimwe mu myaka itatu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira muri iki kiganiro muri Isanga na Gregoire Hagenimana, n'umuyobozi w'umuryango witwa Urugero Rwiza Support wo mu Rwanda, ugamije rero guteza imbere abatishoboye n'abagendana n'ubumuga nuko ndetse no kurwanya n'ibiyobyabwenge by'umwihariko mu rubyiruko. Turaganira ku gihembo cy'amahoro bashyizeho bazajya batanga buri myaka itatu nk'uko amaze kubitubwira. Kuri telefone dufite Isumba Byose David. Isumba Byose, uraho neza?
Yego, meze neza.
Uherereye hehe? Ye, igitekerezo cyangwa ikibazo? Noneho ugume ku murongo ariko ntuvuge, agusubize akubwira aho bakorera. Urakoze, ubugumye ku murongo. Hagenimana, we mubwiriraho mukorera.
Arakoze cyane umuvandimwe, herere mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Bururi. Ndabanza ku musuhuza bwa mbere mfuza n'abasinga ntayo b'Abarundi, ngira ngo mbifurize umwaka mushya muhire, kuko turacyari mu ntangiriro z'umwaka. Ikibazo bazize rero cy'aho dukorera ni mu Rwanda, birumvikana mu gihugu cy'u Rwanda. Tugakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, ku bindi wenda nk'umurenge no mu murenge wa Bisororo ubwo ngubu. Umva rero bijyanye n'igisobanuro cy'aho dukorera ni nk'ibyo ngibyo. Yifuza kutugana, wenda hageze nk'i Kigali tuba dufite kontagite, turamuyobora neza. Iyo wageze muri Kigali nta mayobera ahari cyane,
nta ahantu ku mbuga nkoranyambaga mufite wamurangira?
Murangira wenda numva icyiza amakontagite yacu, ibyo bira imihanda yo muri iki gihe muri Kigali bashyizeho ibyapa by'imihanda, ariko ntabwo nahita mbona presizo masinarebye. Ariko umuntu yamurangira uvuye mu mujyi wa Kigali werekeza mu linya y'intara y'Iburasirazuba, kugera aho bita Kabuga, naho ngaho rero muri Bisororo Kabuga, iyo yahageze uba wahageze.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone. Noneho turi kumwe na Irimaso Samuel. Irimaso, we
kane,
uraho neza?
Uraho neza.
Uherereye he?
Mereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange.
Yego.
Ikibazo n'igitekerezo. Ese nkatwe mu karere ka Kayonza badufasha, kuko cyane cyane mbanza kubashimira kuri sisitemu zajeho cy'uko bagomba ngo bita ku bantu barwanya ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge nibyo rwo rwose mu karere ka Kayonza biratuzonze. Usanga nk'urubyiruko, usanga umwana w'imyaka itandatu na cumi n'itandatu makumyabiri afite isigara rwose ari kwigotomera, ukagira ngo ni yawurute ari kunywa. Ese umuntu ashaka nko kuba yabaha ubufasha butari ubw'amafaranga, cyangwa kuba yabagira nka ambasaderi kubamenyekanisha, ese umuntu yabafasha ate? Yabamenye ate? Yaduhana n'urubuga bakoresha akajya tubasha kubaboneraho?
Uravuga gufasha uyu muryango?
Ikindi cya kabiri, wenda bakajya bagira bakanatwegera, bakanatuganiriza, mugihe bataranga tugera ariko bakayagira bakaza mu buryo bwo kuganiriza bakaduterateranya nk'urubyiruko ko icyo kibazo kiyobyabwenge cyane cyane mu karere ka Karongi rwose kiyasuzuye rwose niko nabivuga.
Iri maso urakoze reka kubwire ukuntu noneho ushobora kubafasha ushobora kubatera inkunga nawe urakoze cyane.
Yego
haje nima nuko ubonye inkunga
iri maso turamushimiye cyane urumva abantu bose bakoze nka iri maso ibyifuzo byacu tuba twifuza byo gushyigikira abatishoboye rwose urumva ko twabigeraho neza nta kuba rero afite inisiyative yo gushyigikira ibikorwa byacu ni byiza turamushimiye ku bijyanye na nuko yatubona nibaza ko bishobotse nka nyuma y'ikiganiro ndabemereye mwampa kontagite zacu akazatuvugisha cyangwa se niye mwayima nkazamuhamagara yaba byoroshye iyo umuntu abonye kontagite muravugana mugahana gahunda tukamurangira ku biro byacu cyangwa se nawe akaturangira aho aherereye tukaba twamusangayo tukamwegera tukavugana nawe tugakorana nawe
usibye nyine kuri ibyo ngibyo byaho uko mwavugana na nimero ye ntabwo ari ibanga yayanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu iri maso Samuel ubwo naho wayishaka ariko rero turaza kuyiguha nayo komeza
nta kibazo rwose nakoze nazamuvugisha nkamuyobora neza aho dukorera ku biro byacu tukaba twahura tukaganira imbona nkubona ibijyanye rero n'icyo yari avuze ko mu karere ka Kayonza ko hashobora kuba hari ikibazo cy'ibiyobyabwenge ntashyira impungenge kuko natwe icyo kibazo turakizi umuryango wacu w'urugero rwiza sapoti tukorana n'ihuriro ry'indi miryango irwanya ibiyobyabwenge mu Rwanda hari imiryango duhuriramo irwanya ibiyobyabwenge rero nimba yarakurikiye no muri uyu mwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu ngira ngo yarabibonye ko dutegura umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ibiyobyabwenge yarabibonye ko twafunguye mu karere ka Kayonza niho byabereye ubwo tujya gutangira ubukangurambaga bwa mbere bwo kurwanya ibiyobyabwenge ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya ibiyobyabwenge ngarukamwaka wo mu kwa gatandatu icyo gikorwa cyafunguriye mu karere ka Kayonza ku bufatanye bw'imiryango itari iya leta n'inzego za leta zibishinzwe harimo ikigo cya RBC na minisiteri y'ubuzima ngira ngo yabonye ko kubera hari igikorwa hari ikibazo gihangayikishije icyo gikorwa twagikoreye mu karere ka Kayonza nibaza ko rero n'ubundi ni ubukangurambaga twari dutangije buzahoraho kandi ibihe byamenyekanye n'indi barikisha isuka nibaza ko tuzarushaho kureba ahafite ikibazo kurusha ahandi tunagumya kubaba hafi cyangwa se tujya no mu tundi turere kugira ngo turebe ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge kirahangayikishije n'ubwa mbere ntigabitseho no mu biganiro navugaga twagiranye mbere ikiganiro twagiranye cyari cyo kibazo twaganiyeho bwa mbere
yego
ikibazo rero cy'ibiyobyabwenge ariko dushima cyane uruhare rwa leta yacu y'u Rwanda uruhare idahwema gushyiraho kuko ihangayikishije cyane n'urwo rubyiruko rushobora kwishora mu biyobyabwenge kugira ngo byibuze ejo heza h'igihugu twakesha urubyiruko urubyiruko rwijanditse mu biyobyabwenge wumva ko imbaraga z'igihugu ziba zitakaza rero ku byifuzo niyo mpamvu tuba twarafashe inisiyative nk'iyi y'imiryango itegamiye kuri leta kugira ngo twebwe twere kureberera n'icyo kibazo gihari tugire uruhare mu kugira ngo twubake sosiyete y'ejo hazaza y'urubyiruko ifite ubuzima buzira umuze. Murakoze.
Ijwi rya Amerika ikiganiro muri Isanga turaganira na Hagenimana Gregoire washinze kandi uyobora umuryango witwa Urugero Rwiza Support. Insanganyamatsiko ubundi ni igihembo cyitwa Baho mu mahoro gihugu cyanjye cyambyaye. Nicyo rero turi kuganira icyo gihembo giteye gite kigenewe bande turaza kubigaruka mu kanya. Hanyuma tubanze duhe ijambo Habakubaho Norbert. Habakubaho
Atama
urahura komeye
ya makuru y'ibintu
Nimeza nawe sa yawe.
Hey, nauna mahoro irurindo iwiyogatiwa.
Nuko nuko gusha ku ngingo.
Ye rero reka dushimire uwo muryango uburyo wagize igitekerezo.
Yego.
Kandi ubwo ngubwo mbonera no kubwira urubyiruko yuko iyo byabwenge atari byiza.
Yego.
Kureka iyo byabwenge nabyo ni ubutwari bukomeye, ariko kuba bashinga karabu ese nibaza ni nanone iyi mirenge cyangwa se uturere tuba dukora ku mipaka ni ubuhe bukangurambaga bari kubukora ku buryo bwihuse? Ese nta kuntu bahuza urubyiruko kugira ngo wenda imbaraga aho zishatse kuba nkeya babe babahuriza nko mu makoperative ku buryo wenda umwe yajya avuga uko ameze n'umwaka yabinkoyemo ibiyobyabwenge kugira ngo byakora kugira ngo n'abandi bafate ubuhamya.
Habakubaho we, nyamara rero insanganyamatsiko y'iki kiganiro sinzi impamvu muri kuyihunga kandi mwayibonye kuri Facebook. Niko insanganyamatsiko y'ikiganiro ko mwayihunze byagenze bite?
Ariko ntabwo twayihunze.
None ko ntacyo yivuzeho.
Ngano none munsubiriremo wenda mbe nagerageza nanone.
Niko turi kuganira ku gihembo cyitwa Baho mu mahoro gihugu cyanjye cyambyaye. Ni igihembo nyine uyu muryango urugero rwiza support washyizeho. Icyo gihembo ni uyu muryango wagishyizeho, hanyuma nk'uko Hagenimana bidusobanuriye gifite agaciro k'amadolari 5,000, ni ukuvuga nka 5,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda, ariko rero n'ibindi bijyana nabyo byinshi. Ngibyo niyo sanganyamatsiko.
None se iki kibazo ni iki ngiki? Umuryango washinzwe ryari? Ese umuntu kugira ngo abonane nabo bigenda bite?
Ye, reka gusubize kuko iby'insanganyamatsiko byo ndumva byananiranye sinzi impamvu. Reka gusubize igihe umuryango washingiwe n'ibindi wamubajije. Urakoze cyane.
Ego namwe.
Ye, Hagenima wamukurikiye rero?
Namukurikiye, namwumvise. Arakoze cyane. Habakubaho buriya kubona abantu nkaba Habakubaho batanga ibitekerezo by'indashyikirwa bakunze kuboneka gake. Hari n'abakurikira bicete kintu bashyireho komedi we rero aba yateye intambwe agatanga ibitekerezo bye ndetse akabaza n'ibyo adasobanukiwe. Rero umuryango nk'uko yabivuze ndumva nabisobanuye, dukorera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ubwo bwo kutubona rero ugeze mu mujyi wa Kigali komeza muri rimwe ya Kabuga, bigeze Kabuga rwose ufite kontagitiya turatuvugisha cyangwa se nahageze ubona n'icyapa haba higaragaza uba wahageze. Ndumva rero nta mpungenge z'uko yahagera kuko ni ahantu hatagoranye kuhagera, nta ngorane zari zo kuhagera. Ndumva yifuje kutugeraho yatubona nta kibazo.
Hanyuma umuryango mwawushinze ryari?
Umuryango watangiye mu 2013. Ubu rero ndibaza kuri 2023.
Mumaze imyaka icumi. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite umuntu wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu, ati nitwa Trump wiburera Rwerere. Niko Trump wiburera Rwerere bite?
Karame.
Urakomeye.
Turashimimana mu Rwanda tumeze neza nta kibazo.
Ndabyumva uri iburera Irwere.
Ndi iburera, Ijwi rya Amerika turyumva neza cyane.
Ariko rero ya siyo mazina yawe?
Amazina yanjye nitwa Nzabonimpa Evariste. Ndi umunyarwanda.
Nzabonimpa Evariste. Yego.
Ego.
Gusha ku ngingo rero.
None se cyango rero. Allo.
Ndakumva.
Uwo muryango nabwo uragira mu turere kose. Ukorera mu murwa mukuru I Kigali gusa na barateganya cyangwa kugenda mu ntara zose z'igihugu.
Urakoze reka hito gusubiza yavuze ko bakorera mu turere dutatu kugeza ubu. None reka akwisubirize akubwire n'igihe bazabagerera. Urakoze.
Urakoze.
Yee. Haje ni manzabo ni marero nawe afite amatsiko.
Nibyo rwose umenye namakuru ntugira amatsiko nibaza ko waba udagira inyota yo gusobanukirwa nibyo namakuru wamenye. Ku kibazo cyo rero ndibaza nabisobanuye nubwo dukora mu turere runaka ariko icyifuzo cyacu ni uko tugenda twagura imbibi tukagera no mu tundi turere. Nakarere ke ka Burera rero rwose icyifuzo ni uko igihe cyo cyose twahagera tugashyigikira abaturage baho biri mu ntego zacu rero kubageraho rwose hafi hirya no hino mu gihugu kuko nubwo burenganzira turabufite bwo gukorera mu turere twose dushoboka two mu gihugu.
Ongera umwibutsa uturere dutatu mukoreramo.
Dukorera mu karere ka Gasabo n'akarere ka Rwamagana n'akarere ka Gakenke tugiye gutangira gukoreramo ubu ngubu.
Gakenke ni mu majyaruguru.
Ni mu majyaruguru. Wumva rero Gakenke na Burera biregeranye. Ni uturere turi mu ntara imwe.
Radio Ijwi rya Amerika yego.
Ese cyangwa ejo bundi tuzaba twabagezeho ntabwo bizaba biratinda rwose ntahumure.
Radio Ijwi rya Amerika abanywanyi b'Ijwi rya Amerika babibonye neza kuri Facebook insanganyamatsiko ariko ikiganiro cyafashe indi nzira kubera ko umuryango bavuga ko batawuzi n'insanganyamatsiko rwose ntabwo bari kuyikurikiza kandi biranditse neza kuri Facebook nk'uko musanzwe mubizi tunyura kuri Facebook mukatwereza nimero zanyu hanyuma tukabahamagara cyangwa se mugatanga n'ibindi bitekerezo kuri Facebook tukabibasomera. None rero nkwibarize ratage n'Imana watubwiye agaciro k'iki gihembo cyitwa baho mu mahoro gihugu cyanjye cyambyaye. Watubwiye n'igihe kizajya gitangirwa rimwe mu myaka itatu. Noneho kizajya gihabwa umuntu wakoze iki?
Ndakoze cyane ku kibazo cyiza mumbajije kijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi. Ubundi intego nyamukuru yatumye dushyiraho iki gihembo ahanini twarebaga ibibazo biri hirya no hino ku isi bitari mu gihugu kimwe bijyanye n'amakimbirane, intambara, ibibazo bibangamira imibereho myiza y'abaturage kuko iyo dushinga imiryango nk'iyi ngiyi itari iya leta tuba twifuza kugira ngo dushyigikire ba baturage mu mibereho myiza yabo. Akenshi rero iyo habayeho ibintu bijyanye na conflict hakabaho nk'intambara uwo uhura n'ikibazo bwa mbere ni wa muturage imibereho myiza ikabangamirwa kandi nyamara twebwe dushingiye imiryango tuba dufite intego yo kugira ngo wa muturage abeho neza. Iyo rero habaye iyo ntambara cyangwa n'ibindi bibazo bifitanye isano nayo ya mibereho twifuza ntabwo iba ikibaye. Dushyiraho rero iki gihembo twari dufite gahunda yo kuvuga duti se ni uruhe ruhare twagira rwo kugira ngo duharanire umuco wo kugira ngo habeho n'igisa no gukumira bya bibazo bitaraza kuko iyo bimaze kuza biraremera cyane. Ni muri urwo rwego rero twabitekereje muri ubwo buryo ariko tukavuga duti umuntu ugomba kujya ahabwa iki gihembo ni umuntu ufitanye isano na ba bantu bashobora kugira uruhare mu guteza ikibazo cy'amakimbirane cyangwa cy'umutekano muke cyangwa se n'undi ushobora kugira uruhare mu gukumira ya makimbirane. Ni muri urwo rwego rero dutekereza iki gihembo twatekereje ku bantu bageze muri batatu ariko ubwo hiyinjiramo n'undi umeze nk'uwa kane. Uwa mbere twatekereje uwahoze ari umusirikare cyangwa se uwavuye ku rugerero ariko yari umusirikare mu ngabo z'igihugu cye cy'amavuko.
icyaricyo cyose
kwisi ariko cyose kinyamuryango cy'umuryango w'abibumbye uvuga ngo aramutse akomoka mu gihugu kitari umunyamuryango w'umuryango w'abibumbye ntabwo mu gihe cyo guhakanira iki gihembo cyangwa se mu gutoranywa muri iki gihembo ntabwo yaba yemerewe noneho kuri uyu wahoze ari uyu wavuye ku rugerero yarahoze ari umusirikare mu ngabo z'igihugu cye cy'amavuko ntabwo ari uko gutyo gusa mbivuga agomba kuba byibuze yaragize uruhare mu gukangurira abana cyangwa se urubyiruko byibuze kuva kuri 30 gukunda igihugu cyangwa se uburere mboneragihugu ndabisobanura neza ahangaha icyo bishatse kuvuga iyo ukanguriye umwana gukunda igihugu cyangwa se ibijyanye n'uburere mboneragihugu uba wubatse umusingi mwiza wo kuvuga ngo umubibyemo imbuto y'amahoro umubibyemo gahunda y'ibikorwa byiza umubibyemo gahunda yo gukunda igihugu cye umubibyemo umuco mwiza w'ubumuntu nicyo twagendeyeho dufata uyu muntu mvuze bwa mbere wavuye ku rugerero ariko yarahoze ari umusirikare mu ngabo z'igihugu cye cy'amavuko ariko nawe ntabwo birangiriraho ibyo bikorwa bigomba kuba bizwi n'urwego rw'igihugu rushinzwe iyi serivisi yo gusubiza mu buzima busanzwe abavuye ku rugerero n'abahoze ari abasirikare
yego
uwo ni uwa mbere urebwa n'iki gihembo ndacyakomeza
yego uwa kabiri ni nde
undi wa kabiri ni uwahoze ari umurwanyi cyangwa se ari umuntu warwanyaga igihugu cye cy'amavuko nyuma akaza kwemera kwitandukanya na bya bikorwa bibi yari arimo
yego
akayoboka inzira yo kubaka igihugu cye ariko nawe ntabwo birangiriraho agomba kuba byibuze yaragize uruhare mu gukangurira abandi bantu 30 bahoze bakora ibyo bikorwa bibi nk'ibyo yakoraga byo kuba ari mu barwanyi barwanyaga igihugu cye byibuze akabakangurira kwitandukanya n'ibyo bikorwa ndetse kandi ibintu nawe akoze bikaba bizwi n'ikigo gishinzwe iyo serivisi yo gusubiza mu buzima busanzwe bavuye ku rugerero n'abahoze ari abasirikare uwo ni uwa kabiri urebwa n'iki gihembo undi wa gatatu ni itsinda byibuze ry'abantu 30 nabo bitandukanyije n'abo bantu barwanyaga igihugu cyabo bashobora kuza ari gurupe bakavuga ati twebwe twishyize hamwe turi 30 tugiye kugaragaza ibikorwa byiza tubibe imbuto y'urukundo twubake n'igihugu cyacu bakaba ari abantu ari nk'itsinda ry'abantu 30 bakavuga ati twebwe noneho natwe tugiye kuyoboka inzira nziza twubake igihugu cyacu
ni ukuvuga rero bagomba kuba baziranye bari hamwe bakoze itsinda rimwe
bashobora kuba bari hamwe cyangwa se baziranye bakaza ari itsinda bakiyemeza ko bose bashobora guhatanira iki gihembo birashoboka cyane
yee nuko yego wa kane
undi wa kane rero ni umuntu ushobora kuba atakiriho ariko yarakoze ibikorwa byo kwitangira abantu gusa kwitangira abantu bari mu kaga bafite ikibazo ndetse byaba na ngombwa akaba yanabizira ahangaha ingero zirazi zirahari nk'ubu natanga nk'urugero hari umusirikare wo muri Senegali witwa Mbaye Diagne uwo ni urugero abantu benshi bazi hari ibikorwa nk'ibyo yakoze bisoromye gutyo
nanjye ndamuzi muri Mille Collines muri Hotel de Mille Collines muri 94
yego
yaradufashije cyane
ni urugero ngewe rwa hafi ntise nkurura numva nabitangaho urugero ariko baranahari rwose abanteze amatwi ntibagire ngo ni ukwigira ni ukureba wenda ku bantu bahari bazwi ariko twigiye no ku byiza ntabwo ari na bibi wenda mfatiyeho urugero ntabwo rugero kuri uwo gusa wenda ntabwo ntagire wende byumva nabi wafatuje rigero kuko ukabwiye kera ukagaragaza ko hari n'ibintu nk'ibyo bifitanye isano n'ibyo abantu bakora byiza niyo mpamvu mba ntanze urugero abo bantu rero uko mbavuze ari bane nibo bantu dutegura uyu mushinga w'iki gihembo nibo bantu twarebye mu isesengura dusanga byibuze aribo bamerika kuba babona iki gihembo ariko nabo bakaba buzuye kondisiyo zisabwa zijyanye no kuba bazwi n'igihugu cyabo ibyo bikorwa akaba bikora azwi n'igihugu cye cy'amavuko by'umwihariko urwego rushinzwe iyo serivisi yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare abavuye ku rugerero n'abahoze ari abasirikare
radiyo Ijwi ry'Amerika turaganira rero ku gihembo cyitwa baho mu mahoro gihugu cyanjye cyambyaye ni igihembo cyashyizweho n'umuryango witwa urugero rwiza support wo mu Rwanda turaganira na Hagenimana Gregoire umuyobozi w'uyu muryango kandi yaranawushinze kuri telefone dufite niyo mwungere Phineas niyo mwungere
halo
urahura komeye
nakomeye
ndabona uri muri Zambia
ndi muri Zambia
yeah. No gusha ku ngingo
ha
gusha ku ngingo
satuma umutekano nyine ugaruka muri Congo nuko M23 yatahikaga iwabo nyine
Phineas we
intambara muri
Phineas ntabwo ariyo nsanganyamatsiko insanganyamatsiko maze kubivuga ntabwo ariyo nsanganyamatsiko intambara yo muri Congo ntabwo ariyo nsanganyamatsiko turimo tuganiraho urakoze
yari gato mwansobanurira
genda urebe kuri Facebook VOA radio yacu insanganyamatsiko iriho rwose kandi nawe wohereje nimero yawe kuri Facebook VOA radio yacu ongera urebeho urakoze cyane Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite kandi Kwizera Ahmad Kwizera
Yego yego Thomas
Ongeye kwirirwa
Yego nongeye kwirirwa no majyaro ku Rwanda mu kaka kandi umwenge wa buyoga
Gusha ku ngingo
ikibazo namubaza ese ko numva ari bikorwa icyo gihembo gishobora guhabwa nk'umuntu w'umunyafurika wenda wagize uruhare mu bikorwa byo guharanira amahoro cyangwa byo kurwanya n'ibiyobyabwenge
oya ntabwo ari umunyafurika gusa ntabwo ari umunyafurika gusa kigenewe yavuze umuntu wese uwo ari we wese uharanira amahoro wo mu gihugu cyemewe na ONU
barateganya kwagurira ibikorwa byabo mu bihugu bitandukanye uretse mu Rwanda ugata bagakora no mu bindi bihugu bitandukanye bigeze mu bihugu biri muri Loni
yabivuze
ese kuki
nuko wari ugiye kuvuga kandi kano
tundanje kuvuga ati kuki imiryango imwe tuyumva ku maradiyo ntabwo tujya tugira amahirwe yo guhura n'imiryango imwe n'imwe ku bantu batuye mu byabo tumva ku maradiyo imiryango rimwe na rimwe ugasanga yo ntabwo yiyamamaza mu baturage ahubwo ikajya kwiyamamaza ku maradiyo ese kuki bo badakora advertisement ngo bamamaze mu baturage kugira ngo tubashe natwe kubamenya
Nuko
ikibazo n'ikite Thomas we
Niko se Kwizera ibi byose ko yari yabivuze nkugire neza ubwo ntabwo wakurikiye radio
Nago nari nabatije gukurikirana neza
Noneho reka nawe nkwisabire uze kugenda uje kuri site y'Ijwi ry'Amerika www.radioyacuveo.com maze iki kiganiro kiri muri isanga mu mwanya wa muri isanga uze kongera kugikurikira ibyo byose yabivuze urakoze cyane
ko namwe murakoze
yee Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda hajya nima nigombye mu ijambo nganira n'aba bantu bahamagaye bose ariko rero ahari nawe hari icyo wabibwirira
niko bimeze rwose uruhare rwawe mu kuyobora ikiganiro neza turarugushimira
murakoze cyane.
Nuhamagara ameze nk'udahe. Yego. Nuhamagara ameze nk'aho ari mu kugera nk'urenga umurongo ariko mu iyo uteze amatwi neza wumva ko ugenda uyobora buri muntu wese yaba urimo gutanga ikiganiro yaba ari n'urimo gutanga inyunganizi cyangwa se atanga agira icyo ashyiraho komenti ku kiganiro bose ugenda ubayobora ukabafasha rero numvaga wenda hari aho yari atangiye kuvuga ati abo bantu batanga ibiganiro kuri radiyo baba biyamamaza ntabwo twe turimo kwiyamamaza ahubwo twe turimo kumenyekanisha gahunda nziza yacu n'iki gihembo twateguye kandi nibaza ko nawe tutabinyuze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri radiyo gutya nta kundi yabimenye yabyumva yicariye mu rugo aho atuye ntabwo yakwitara ngo amenye amakuru atayumvise ku maradiyo nagira ngo rero nanjye mukebure ko yari akoresheje imiti itari nziza abantu nibajya batanga inyunganizi cyangwa bafite ubuhamya bashaka gutanga bajye bagerageza banakoreshe n'imvugo nziza kuko twaba tugira ngo twese dufashanye buri wese ubudasa afite tuganire tugire ibyo dusharinda twunganirane.
Yee, ndizera ko ubutumwa bwawe rwose bwumvikanye neza. Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nongere mbisubiremo insanganyamatsiko ni igihembo umuryango witwa Urugero Rwiza Support washyizeho cyitwa Baho mu Mahoro Gihugu Cyanjye Cyambyaye. Mu magambo make nk'uko umutumirwa Hagenimana Gregoire uyobora uyu muryango Urugero Rwiza Support yabisobanuye, igihembo gifite agaciro k'amadolari 5,000 gihabwa buri muntu wese waharaniye amahoro ku buryo bugaragara mu bihugu ibyo ari byo byose byo bigize umuryango w'abibumbye, ariko kandi cyane cyane abantu bari abasirikare bavuye ku rugerero n'abari abarwanyi bakabyitandukanya nabyo. Mu magambo makeya, insanganyamatsiko rero Baho mu Mahoro Gihugu Cyanjye Cyambyaye nibyo turi kuganiraho iki gihembo. Kuri telefone dufite Francis. Francis we,
karame
urahura komeye
muraho neza,
irindi zina ryawe ni irihe?
Pamishiki Franco.
Ye, uherereye he?
Merereye Rwamagana.
Ye, gusha ku ngingo.
Rwamagana mu karere ka Rwamagana, Murenge wa Kigabiro.
Ye, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Igitekerezo cyangwa ikibazo.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, haba inshuti nawe ndumva tutari kumvikana neza. Urakoze cyane haba inshuti we, umunsi mwiza. Noneho duhamagare Jean-Claude. Jean-Claude we, urahura komeye, irindi zina ryawe naho uherereye?
Jean-Claude.
Subiramo.
Dusenge Yezu Jean-Claude.
Dusenge Yezu.
Ego.
Uherereye he?
Kigali Nyamirambo.
Yee, nuko. Ikibazo cyangwa igitekerezo? Dusenge Yezu. Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabona abanywanyi b'Ijwi rya Amerika uyu munsi ko byagenze. Hajya nima twikomereze. Iyo rero mutekereje gutanga iki gihembo, ese ubundi muzagitanga bwa mbere ryari?
Uhereye igihe cyashyiriweho, kimaze umwaka gishyizweho, ubu tuzagitanga bwa mbere muri 2024 itariki 3/12, kuko kizaba gitangwa buri mwaka ku itariki y'ishingwa ry'umuryango, kandi umuryango washinzwe ku itariki 3/12.
Yego.
Ubwo rero ku nshuro ya mbere kizatangwa muri 2024.
Noneho ubwo muzahitamo umuntu wa mbere gute cyangwa abantu ba mbere gute? Mufite abantu b'inararibonye bashungura ibyo byose ku buryo bazahitamo abazagihabwa?
Nakoze cyane ku kibazo cyiza mumbajije. kitegura iki gihembo iki gihembo ntabwo nubwo ari twe tugitegura cyangwa tukakigena nk'umuryango cyangwa se ubuyobozi bw'umuryango ntabwo ari bwo bugomba guseregisiyona cyangwa se gutoranya abantu bagomba guhabwa iki gihembo ahubwo twanatekereje no ku kanama kigenga kazajya kagira uruhare mu gutoranya aba bantu kugira ngo karebe n'abujuje ibisabwa bamerika iki gihembo barimo bazagihabwa ako kanama rero kitwa ICSO Independent Selection Committee niko kitwa niko kazajya kagira uruhare mu gutoranya abantu bazajya bahabwa iki gihembo
none se kazaba kagizwe n'abanyarwanda gusa cyangwa hazaba harimo n'impuguke z'abanyamahanga
ibyo ari byo byose iyo igikorwa nk'iki ngiki gikomeye cyangwa cy'indashyikirwa ntabwo cyakorwa hatabanje gutekerezwa no ku mpuguke mu gihe rero nubwo bose ntabwo ariko turi abashyiraho turimo dutoranya abantu bazajya muri ako kanama harimo abo tumaze kubona ariko ntabwo turabuzuza bose kuko tugendera kuri iyo kiriteri yavuze y'impuguke kureba umuntu ufite ubunararibonye mu bintu nk'ibyo by'ibihembo turamutse igihe tuzatwarangije kubatoranya tubonye abanyarwanda bose aribo babimerita kuba bakorera muri ako kanama cyangwa se mu gihe tuzatubona hari n'abandi banyamahanga bakwiyambazwa ibyo tuzagumya kubikoraho igihe ako kanama karangije gutunganywa neza no gushyirwa ku murongo tuzaba tubona aho biherereye n'aho bigana ariko kugeza uyu munsi ntabwo nakwemeza ngo kazaba kagizwe ngo n'abanyarwanda gusa cyangwa n'abanyamahanga kuko urumva igihembo ubwacyo n'igihembo mpuzamahanga mu bushishozi bw'umuryango turamutse tubonye ko abanyarwanda aribo bazaba babishoboye nibo bazaba bari muri ako kanama tubonye hakenewe na interivasiyo y'abo banyamahanga nabo bazaba barimo ariko icyo navuga kugeza ubu ntabwo twe twarangiza kugena abantu bazaba bagize ako kanama hari amaze kuboneka ariko hari n'abandi bataruzura
yee inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro cyanyu muri isanga turaganira rero ku gihembo cy'amahoro umuryango urugero rwiza support wo mu rwanda i kigali washyizeho ariko rero ni umuryango ukorera mu turere dutatu kugeza ubu ngubu nk'uko umutumirwa hagenimana gregoire yabisobanuye niwe muyobozi w'uyu muryango yabisobanuye rero baragenda bagura umuryango buhoro buhoro iki gihembo cyitwa baho mu mahoro igihugu cyanjye cyambyaye kuri telefone dufite nyirimana we nyirimana
ba cyane
urakomeye
nakomeye ndakomeye
uherereye he
ndi mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka huye ngewe
yee nuko ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
uno muryango rino zina ryawo nibwo bwa mbere nari nkumvise mu rwanda rwose ntabwo nahize ko haba umuryango umeze gutyo nibwo bwa mbere numvise iryo zina niba uhageze vuba simbizi
yavuze ko ugiye kumara imyaka icumi
ku itariki icumi z'uku kwezi
oya umuryango ugiye kuzuza imyaka icumi ushinzwe
ntabwo ukunda kwimenyekanisha cyane ntabwo ibikorwa byabo bizwi se kuko nibwo bwa mbere ndizera ko mu rwanda abantu benshi ntabwo bawuzi hanyuma rero no kutanga ku ibyo bihembo bazajya bashingira ku biki batanga ibyo bihembo ko wumva mu rwanda bakorera mu turere dutatu gusa mu gutanga ibyo bihembo bazajya babitanga mu bantu batuye muri utwo turere dutatu ko wumva badakorera mu gihugu hose
nyirima
bazajya batanga icyo gihembo bashingiye ku bantu bakoze ibikorwa bimeze gute bashingiye ku biki
nyirimana
hanyuma
uva
yego
mbabarira gatoya ibyo byose yabivuze ubwo nyine nawe biragaragara ko utakurikiye ikiganiro ibyo byose yabivuze mu magambo makeya ntabwo ari igihembo kigenewe abanyarwanda gusa yabivuze ni igihembo mpuzamahanga hanyuma ibindi nabyo nawe wajya ku rubuga rwacu uraruzi waeshatu akadomo radio yacu VOA akadomo com mu gice cya muri isanga hanyuma ikiganiro ukongera ukacyumva neza ibyo byose ubajije yabivuze urakoze cyane
mwemo ndeke ku murongo sindi kumva radio
none ikintu ushaka kumva ni iki ko nkuyoboye aho ugomba kugeza
kugira ngo urikire mwumve neza ntabwo narimo numva radio twebwe hamirwe ntabwo dufatisi ino radio ntabwo tuyifatisi
tugugumishije ku murongo kandi ibisobanuro byose yabitanze ubwo ngubwo wabutwaye umwanya abandi bantu bashaka kuza mu kiganiro
murakoze cyane
ni wowe ukoze cyane
murakoze
radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ahubwo se hajya nima aya mafaranga muzajya muyakura mwebwe mwifitiye ikigega cyanyu muzajya muvomamo cyangwa hari ubundi buryo muzajya mushakisha aya mafaranga
urakoze kugeza ubu iyo umuryango uriho ngira ngo niyo mpamvu bavuga ko umuryango ufite ubuzima gatozi cyangwa wemeye gukora ntabwo umuryango udafite uburyo ushyira mu bikorwa ibikorwa byawo ntabwo waba uriho ariko nanone biranashoboka ko nabivuze ingano y'igihembo niri izagendana nacyo kugira ngo kibashe gutangwa natwe iyo hari ibyo dufite hari n'ibindi tudafite dukorana n'abandi bantu nta mugabo mwigira ni muri urwo rwego rero kuri icyo gihembo hari ibyo dufite kugeza ubu ariko hari n'ibindi turimo gukorana n'ibindi bigo n'indi miryango mpuzamahanga kugira ngo bazashyigikire ibikorwa byacu bibashe kugenda neza aho rero umuntu ibikorwa bidafite ubushobozi buhagije ashobora gukorana n'abandi kandi bikagerwaho kuko nabivuze igihembo kizajya gitangwa buri myaka itatu kandi ntabwo umuryango washyizweho kugira ngo tujye dutanga ibihembo gusa dufite ibikorwa bitandukanye dukora byo gufasha abaturage niyo mpamvu aho ibikorwa bimwe bifite ubushobozi butabigeza ku ntego dukorana n'ibindi bigo bigashyigikira gahunda zacu kandi bikagenda neza ntabwo rero navuga ngo icyo gihembo harimo pourcentage y'amafaranga dufite ariko adahari no gukorana n'indi miryango mpuzamahanga kugira ngo icyo gihe kizagerweho ibikorwa byacu bimaze guhagarara neza ku buryo igihembo kizatangwa neza
radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nibutse ko iki gihembo cyitwa baho mu mahoro gihugu cyanjye cyambyaye niko se twanzura iki kiganiro tugipfundikira mu magambo makeya bakomeje kwibaza ibibazo yego nkagenda mbasubiza mu myanya yabo ongera muri make cyane nko mu munota umwe rukumbi wongera usubiremo gihabwa nde kubera iki
ndakoze cyane kongera kuduha umwanya kuba agomba guhabwa iki gihembo nabisobanuye ni abantu bagera kuri bane wa mbere wahoze ari umusirikare mu ngabo z'igihugu cye cy'amavuko akaba yaravuye ku rugerero ariko akaba byibuze yarakanguriye abantu barimo abana cyangwa urubyiruko byibuze 30 gukunda igihugu cyangwa se akabigisha ibijyanye n'uburere mboneragihugu uwo ni uwa mbere wa kabiri uwahoze ari umurwanyi ariko akitandukanya na gahunda mbi yari arimo kandi agakangurira abandi bantu byibuze 30 bari abarwanyi kwitandukanya n'ibyo bikorwa bibi abandi rero ni itsinda ry'abantu bashobora kuba ari 30 cyangwa se barenze nabo bari mu bikorwa bibi by'abarwanyi ariko bakaza kwitandukanya n'ibyo bikorwa bakayoboka inzira yo gushyigikira igihugu cyabo undi rero ni uwitangiye abantu akaba yanabizira
Radiyo Ijwi rya Amerika yego reka duhindire ahangaha ndumva bisobanutse ahubwo nibutse abatwumva ko iki gihembo muzagitanga bwa mbere ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 12 2024 ndagushimiye cyane Hagenimana we
murakoze cyane natwe turabashimiye ku mwanya mwiza nk'uyu muhamuduhaye wo gusobanurira abateze amatwi Radiyo Ijwi rya Amerika
namwe mwese nshuti zacu ndabashimiye cyane byimazeyo murakarama